muntu wonke mosukuli lukonizinsizwa wokulipela ngane wantu wonke mosukuli lukonizinsizwa wemaphumune shela kanjani shiya maphumune shela maphila belele
Deixa ela ganhar. chan.